Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Singena ke la ngomhlabelelo kaMvikeli Mgomezulu. Singena la ngomhlabelelo kaMvikeli Mgomezulu uthini? Uthi thatha indawo yakho. Yebo, kwamanje njoba sizongena kwi discussion yanamuhla sithi baba thatha indawo yakho njoba sizokhuluma nge women in leadership. Umusanda kungena siyakubingelela, siyakwamukela, awulahlekile, ufika endaweni e right ngomsisi lo ngomngani wansuku sonke. Silalele naku online ku Radio Pulpit, jikelele naku Radio Pulpit app. Kwamanje ke ngijoyine ngumama la umam Nozipho Mabaso. Mam Nozipho
bahle
unjani ma?
Ngiyaphila sithando sami, unjani wena
nabalaleli
bakho?
Yebo, ngiyathokozisa impela ukuthi sihlangane ngokuzo fundisana ukuya ngezwi likaNkulunkulu. Ngoba ngokubuka ukuba nama discussion anje kuyasiza ukuthi nathi sihlole ukuthi sisahamba ngendlela efanelekile yini. Last week sikhuluma udaba ukuthi lwathinta abantu abaningi. And uma ungabuka iningizimu Afrika ngezinye zeindawo ukuthi hey zihamba phambili nge single parenting, so ingakho ngithi siya sathi kwathintheka abantu abaningi ngoba isimo ukuthi bahamba phezulu kwaso kwamanje and kunzima. Uyazi ikhaya uma kungekho abantu ababili ababambisene kunzima kakhulu ngoba awazi ukuthi lengane uma yenza kanje ubani okumele ukhulume naye. And especially umuntu okuthi aksiyona ingxenye yalengane, umuntu nje ukuthi mhlambe bofuna ukuventa kuyena. I believe ukuthi bowulalele abomama benginabo earlier on bakhuluma indaba yokuthi you know uma umuntu and uthi uyaxoxa indaba abanye bagcina bekujaja. And now you wayisho leyo nto ukuthi kunezinto ukuthi abantu bayayikhuluma ngabantu abasingle. But ke bengithi nje ngindlulisa asikho kuyo today, angithi mama indaba ye single parenting.
Yebo. Yebo, namhlanje sidlulela phambili.
Sindlulela phambili. Yeah, but kunabanye ukuthi asikwazanga ukuthi siphendule ama question abo and kunenye i voice note aba azange bay forward kuwe.
No, dala ngitholanga.
Awuyitholanga. Oh, ngoba
besimuka 5 minutes.
Ehhe, ngoba besimcelile ukuthi
yisho.
Yeah. I forward and then sibone ukuthi ke sidila ngayo kanjani ngoba ingene nje after 5 and after 5 kumele na kanjani siphume lana. Okay, ubabingelele emakhaya?
Ngiyabingelela unkosi yami bahle ngithi happy Women's Day. Ukuthi beyizola kusho ukuthi seyiphelile. We are still on Women's Month.
Yes.
We are still celebrating it.
Hey, kan namhlanje why nge all over the place? What's happening? Okay. yes why ukuthi kunezingxoxo ezimbili lana and then kahle hle bengifuna ukuthi si highlight ya last week and then isingene ku layer today but angkwazanga ukuthi ngiyifake kahle le ndaba but ke akusenani. Happy Women's Day na kuwena mama. Wena bo
ngiyabonga kakhulu.
Bo celebrate kuphi?
Bengi se Lady Smith endaweni yase 8 Fall kwaHlathi. Besimenye umama uNdlunkulu, umama uMaphelezwa kakunene. Sise Sgwetje Tribal Court. Yo, what an event. uNkulunkulu benathi. Besingayocela lutho bahle. Kodwa besiyobonga umusa kaNkulunkulu. Singabantu besifazana ukuthi ube nathi kwaze kwamanje. I-guest speaker yethu ikhulume ngezwi lenkosi kuzenzo uthi there are some people who are staying in the gate elibizwa ngokuthi isango elihle but balimele. We are crippled but we are staying esangweni elihle.
Yeah.
Yo wow. sifundile sivuselelekile sithandwa sami.
Ah, siyabonga. Yo, ay abomama abahile bakithi. uyazi nje
lele dad
yeah ibhlungu lento ukuthi always uma kuzokhulunywa ngabantu besimame kukhulunywa nje ngobhlungu ababhekana nakho siyokhuluma nini ngobuhle ngothando ukuthi bali experience so ama events afana nalawa ama gatherings afana nalawa ama gathering amahle kakhulu ngoba nanoma mhlambe bowungazi ukuthi ungalibhekisa kuphi maybe ukuqala uhambo lwakho lwe healing ama gathering afana nalawa ayasiza ukuthi nanga umunye umama wabhekana nalesi simo and then wayenza kanje na kanje naye bese mhlambe uyalthatha lolo hambo ayithole naye i healing so sisibonge uthi undlunkulu umabuthelele
umamdlunkulu
umamdlunkulu
iza kanjalo
okay
umama nje ukugana inkosi umama undlunkulu
oh all right okay ngiyabona la bengithe abathumele laba bangakwazanga ukuthi siphendule imibuzo yabo so if abaresendi asiqhubeke singene odabeni lwa namuhla sikhuluma nge women in leadership bangithi
amen
yeah.
amen
mhlawumbe siqale ngokuchaza ukuthi mesikhuluma nge leadership isuka sikhuluma ngani
sikhuluma ngomholi wherever you are a leader muntu wesifazane uqala ekhaya you are a leader kubantwana bakho kuyi family kuyi extended family ku community at large you are a leader sinaboka abantu besifazane abaku leadership njengoba belapho we need to support one another
each other one another
yes.
Okay so si supportana kanjani mama or siqala ngokuthi si unpack before sizongena endabeni yok support
ake si unpack
okay
then
luqalile ucingo lwethu ungamangali kunalawo lokunqamuka khona ne
yes ngiya understand ngimzule no more
yeah.
Sino Debra in the book of Judges yes chapter 4 verse 4 to 5
okay
Deborah was a prophetess
okay
and a judge
yeah
yes she led Israel with wisdom and authority sizobaqinisekisa abantu besifazane nge faith to courage nangezenzo ezinhle another one uMiriam naye wayeku leadership in the book of Exodus chapter 15 verse 20 she was also a prophetess she led Israelites in worship after crossing the Red Sea demonstrating her ability to run and inspire others the third one uEsther baningi bahle but ngiphikela bobabili bobathathu
yeah
kuEsther chapter 4 verse 14 her boldness in approaching the king saved her people reminding us that influence combined with courage can lead to transformative outcomes so kulabo bantu besifazane bedinga kube khona abantu abazoyibona le leadership skill abanayo bese bayamsupporta kunamanye kama verses akhuluma ngabantu besifazane Isaka the prophet yakhulunywa lapho ngomuntu wesifazane yes but now uthike bahle ake si unpackage uma siqeda lapho ke bese senze njani ke uma umuntu wesifazane uku leadership before sifika lapha ya sibukelana phansi khona kanti we need to support one another and uma ebekiwe lapho umuntu wesifazane let us shift our minds sithi uNkulunkulu obeke lo muntu wesifazane on top of her kukhona uNkulunkulu ungalokothi umdonsele eceleni ngoba uNkulunkulu will deal with you yes
okay imyalezo ya last week ingenile mama asiphose kancane ne women in leadership and then ngoba ngithi sisenzile isithembiso ukuthi labo singakwazanga ukuthi sikhulume nabo sizoqala ngabo so asiqale ngabo nanoma ukuthi nasisikhathi siyagijima hey asigijima sigijima okay ithinga phambi kokuthi ngi angenze kanje ngifunde qala ne sawubona sisibahle ngicela ukubuza just to go back to last week ngicela ukubuza ukuthi why einkonzweni sibekelwa eceleni uthola kuthiwa abomama neintombi mina ngathola abantwana angishadile ngathola uJesu wasindisa impilo yami now enkonzweni ngiya kuintombi with my daughters because abomama bafuna abashadile umyalezo uphuma kuXoliswa ungale eKatlehong and then kune voice note lana ngicela ukuthi nayo silalele asize ukuthi uthini la umama
afternoon ladies
okay, afternoon mama
I just wanted to ask you to please keep Morida in prayer she went back to hospital they took her to the ambulance she wasn't feeling so well again Yes, so let us ladies just keep her in prayer, please, man. Thank you so much.
Okay. Oh, umama, she was asking for prayers. We will definitely pray for Intotagazi yakhe. Mama?
Okay. Yes.
Umzwila, ngithi usesixoliswa. Lo wasekatlehong
ngizwile
ngizwile
unfortunately einkonzweni asinayo iportfolio esikuyona asirecognizewa yes waba umuntu omusha uzongena kubantu abasha waba umuntu omusha osinomntwana usekhule nalomntwana wakho awukwazi ukuba umuntu omusha nalomntwana ona siyayidinga nathi le portfolio yethu as single parents ukuthi sibekwa kuphi instead ngasho last time siyajajwa mina ngibe single parent enkonzweni from ekubeni umama uyabona bahle ukuthi angisabhilongi ndawo hopefully ngisazwakala
ma usazwakala
okay all right uma usuna bantwana wa wena awuna awuyena umama kunale sikhathi la kuthiwa khona intombi kusukuma intombi ngithi ezino Jesu I'm just making an example
ukuthi
futhi intombi eno Jesu omama abano Jesu bapho single parent abano Jesu asibizwa ndawo instead ama couples alapho ama khosikazi alaba ba obaba bakhona lapho basibheka ngelinyiso cause siyi threat kubona mind you asilahlelwa ukuthi asibukeke
yeah
but kufika leli demoni elisihlukanisa nabayeni bethu sigcine sesi o single parent I threat iqala lapha kumamfundisi umamfundisi ufila like uzothatha umyeni wakhe umama okhona enkonzweni ufila like uzothandana nomyeni wakhe so sigcine singadingeki indawo it's like sizasinazo ngisho inkonzo kuthiwa ke today inkonzo yama single parents baze basondele naseduze ukuthi basibuze ukuthi sifila kanjani sikhopha kanjani laba bantwana esiphila nabo sithini kubona njengoba singo single parent asinayo inhloba nje asirecognize but kudinga ukuthi khumbula ukuthi who called you njengoba ngize la inkonzweni ngibizwe uNkulunkulu angibizwanga umuntu ukuthi ngi under the leadership of someone but yimina engibiziwe la enkonzweni hallelujah
amen amen mamxoliswa ngiyathemba ukuthi ke uphenduleke kahle ngawo lo mbuzo ngoba ngempela vela iya confuse ukuthi ungumama or useso umuntu omusha ngapha unabantwana okuthi bangabantu abasha senihleli nonke manje rumine lodo kusho ukuthi nifundisa izinto ezifanayo wena namadodakazi akho so so ngiyacabanga ukuthi bavuleka amehlo ke maybe bebangayiqapheli einkonzweni njengobona futhi kwamanje hey sinabo mama aba very young abavery young. So na leyo kumele mhlambe bayibuke einkonzweni ukuthi ke bangayisebenza kanjani ukuze bakwazi ukuhlukanisa izingane kanye nabo nabazali.
Ayidingi maturity leyo bahle.
Ehhe. Okay, asithathe nje ikhefu and then sizobuya siqhubeke ngenxoxo yethu.
It's here. Radio Pulpit's new website is live. You can tune in at radiopulpit.co.za and enjoy crystal clear sound with just a click of a button, or listen to our podcasts. Discover biblical truths in our daily devotionals and let our stories of hope inspire you. You can download our app on this new look, easy to use platform. Find your favorite program, get to know our presenters, and so much more at radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
Advertiser ibusiness lakho ku Radio Pulpit ube semgangathweni. I Radio Pulpit iyi brand ethenjwe kakhulu eminyakeni edlula amashumi amane futhi inabalaleli abadlula u 400,000. Sesinama package amahle kakhulu kanye nezindawo eziningi zokuadvertise ukuze ibusiness lakho likhule. Uma ufuna ukuadvertise, thinta uSanet ku 012-334-1254 noma uthumele i-email kusanet@radiopulpit.co.za. Futhi ungathumela i-SMS ethi advertise ku 37871. I-SMS ikhokhelwa imali ejwayelekile.
Tune in. Grow in faith. Radio Pulpit 657 AM.
Do you need prayer? Radio Pulpit, in collaboration with Need Pray, is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
It's good for you as our listener to know about Radio Pulpit's activities. Or do you need advice in an area of your life? Then why don't you log on to www.radiopulpit.co.za. Here you can talk to us, listen to us via live audio streaming, and there is also other reading material for the soul. What are you waiting for? Visit the Radio Pulpit website right now. www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
You can now listen to Radio Pulpit from Sorbonne to Sandfontein to Sydney. Listen live to Radio Pulpit on radiopulpit.co.za, DStv 882, and OpenView 607. Also follow us on our social media, download our app, and listen to our podcasts wherever you are. Radio Pulpit, your Christian alternative at your fingertips.
Shonjalo la Asanda nododile uthi izwi lakho mama sibuyile asi unpacke ke indaba yethu yanamuhla. Mama
in leadership. Yebo.
Ehhe, asiqhubeke ke si unpacke indaba yanamuhla.
Yes. Ake si unpacke lapha ya ekutheni ke umuntu wesifazane ume ku leadership ulindelekile ukuthi athi mekhuluma athi speak with wisdom and faithful instructions abela olimini lwakhe always.
Yeah.
Yes. Lokho sizoba nalamandla ukuthi noma ngabe ulida bani khona umuntu wesilisa lapho khona umuntu wesifazane lapho omleader, but make sure that you speak with wisdom. Yes. And lo wesifazane uthi uProverbs chapter 31 verse 10 uthi a wife of noble character who can find abese phendula that she is worth for more than rubies, which means inani lakhe lidlula elama rubi. Sibiza kakhulu ngalendlela yokuthi hayibo phela uNkulunkulu medala umuntu wesilisa uthe it's in English it's a man, but wesifazane woman, which means kukhona iwombu kulomuntu amdalini. So olimini lwethu always let us speak izinto ezizophilisa. si empower other women in leadership. Ose hambile waba phambili waba ku leadership akalanda abanye abadonse. It's either ngezi lenkosi or even ngokuthi funda athathe incwadi ezikhona zikhona incwadi ezikhuluma nge leadership ukuthi funda now so that we are going to be empowered sonke ngoba uNkulunkulu usinikeze ngisho I gift ukhuluma ngespiritual gifts uActs chapter 21 verse 8 to 9 uthi women can possess spiritual gifts such as prophecy and actively participate in spiritual leadership sithenjwe uNkulunkulu usinikezile nalawo magift sizenze futhi uNkulunkulu izinto asiphezona umethi prophesy do that umethi lead lead just that we need a support hallelujah
support we need a support ngoba akekho umuntu ongayenza izinto eyedwa honestly speaking everyone uyayinead a support especially ku uma uku leadership phambilini uye wakhuluma indaba yokuthi uma ungumama uya leader ekhaya so umunya ngathi kanti abobaba akusibona abaholi basemakhaya
abaholi basemakhaya obaba but ukhona umama njengoba ikhona umama uzodinga le support ka baba ukuza zolida that's why bahle kunalento ekhulunywayo ukuthi ikhaya mind you khona ubaba kodwa makukhona umama ikhaya liyafudumala yilapho ka leader khona ngoba izinto azenzayo she is leading uzothi umama as a suggestion that let us paint now let us use this color then ubaba msupport ngokumthengela lo pende eze ngamandla akhe azopenda sebenze ubaba yonke lemsebenzi elikhulu usupport umama kule yonto ayenzayo so mother is a leader ekhaya hallelujah
amen kunomunye bekathi uyangena lana ungaphinda futhi ungene 0123341322 ngiyacabanga ukuthi mhlambe uthanda ukuphawula noma ke uthanda ukubuza yebo zivuliwe incingo kuwo wonke umuntu othanda ukuthi ke engage kule ndaba I WhatsApp number yethu ilapho esikrinini uma ubheke ku Facebook live 0826572729 uma ke uthanda ukukhuluma nathi live on air ngena ku 0123341322 ngikanye nomamno Zipho Mabaso sikhuluma indaba ye women in leadership njoba ke sikulenyanga yabantu besimame mhlambe kukhona lokho ngak understand ikakhulukazi lapha einkonzweni mamno Zipho kuthiwa bomama akumele bahole kuthiwa bomama akumele ba preach and all those things okay tsithathe nangumlalele layinini sawubona jumelo semoyeni
basini njani lapho
siyaphila baba wena njani
Hawu sinkosi yabusa mamno Zipho njani
siyaphila siyaphila baba Hawu sibongele inyangeni yethu singabe sifazane.
Amen.
Siyamthanda bomama.
Siyabonga.
Wow, siyabonga. Kushoni yasupporta, siyabonga kakhulu.
Yeah. Yabona lento lombuzo lokubuza usisi waseKahlehome. Ukufa emabandleni sisola ubuhlakaniphi buka moya ingwele.
Hey.
Yabona sine nkonzweni sine teenage sine youth we've got women. Not mothers, women.
All right. Abantu
ukuthi kungena abashadile nabangashadanga lapho. Uze kungabikho ozizwa yena abadlululekile.
Amen.
Ya, then ngithandile indaba yakho mama ye leader. Umbuzo kasisi bahle ukuthi akakubusi obaba akulida bobaba na.
Yebo baba.
Ubusa bona.
kune supervisor.
Okay.
Kune supervisor nayo ileader.
Yes.
Yeah, I would be manager, I can see leader ngobe kune supervisor.
Umama
uyizwakala.
Yeah.
Amen. Yeah. Under the supervision ka baba.
Yebo.
Amen. Amen.
Yeah. Siyabonga kakhulu baba. Kusho ukuthi omunye nomunye kumele azi irole yakhe ekhaya. Ngiyacabanga ukuthi ngalendlela ubaba ayisho ngakhona ukuthi yebo abo baba ibona abaholayo ekhaya. Yona injalo futhi angeke ijike.
Amen.
Injalo. Yes, ukuthi nje ikhatini zamanje hey bazokutshela ngabo ma bathina bo 50-50 yonke lento. Kodwa okusalayo ukuthi ubaba uyohlezi eyinhloko yekhaya.
Kunjalo nje akasufwa umuntu.
And then umama naye engumholi futhi uyibeke kahle mamnozipho wathi u under i supervision kabani?
Kababa.
Okay. Kune WhatsApp lana voice note ithinga phambi kokuthi ngidlale la senzeka siphinde senze kanje.
Radio Pulpit 65 AM true authentic Christian radio. It's more than radio, it's a way of life. It is 657 AM.
Kusukela enhlizweni yethu ukuya kweyakho. Radio Pulpit 657 AM umngani wakho imihla ngemihla. Tapelo ya motho yo lukileng ena le matla. Tshela pele go rapelela Radio Pulpit moshumong o re o dirang Afrika Borwa le ka ntlhamelwane ya yona.
Amen, 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 amen. Si phinde sabuya futhi sisahleli nawe sikanye nomam Nozipho Mabaso sikhuluma indaba ye women in leadership. Okay, kune voice note lana ngicela silalele mam Nozipho.
Okay,
Naila.
Asibingelele nkosazana, asibingelele nakubalale bonke be Radio Pulpit umsakade wethu indzaba lethi thokotisa.
Kali mambo.
Manje ke sihalalisela bona bomama, inyanga yabo bomama le.
Siyabonga.
Sithi happy women's month. Manje ke nkosazana nomfundisi nabalaleli bonke, into lesiyibonayo kusukusela emakhaya, kudzimade kube khona enkonzweni. Abomama abatholi justice. Abatholi justice abomama emayenkonzweni kakhulukhulu enkonzweni kodwa abomama yibona abamisa amabandla uma kufika umfundisi buya kude emazweni bomama bakhona lapho uma umfundisi cembuka lapho ebandlela ucala abomama yibona abamsala emuva umfundisi kodwa ke abatholi justice abomama inkinga yelokungatholi ubulungisa kana mambo kosaza
kali mambo
hey
yeah.
Kali mambo.
Yebo, iyazwakala indaba ayikhulumayo ukuthi ya ngempela ibona vela bomama bazoya phansi phezulu belungiselela nanoma kusekhaya ibona abazokwenza isiqiniseko sokuthi yonke into ihamba kahle, yonke into ihamba ngumumo, ivakashi ziphatheka kahle, bayadla, bayageza yonke lento, even nasenkonzweni kunjalo.
Amen. Amen. Na kumndeni wakhe.
Ngeke
bahamba abantwana benkonzweni bengagezile. Umama njula. Amen.
Okay.
And okukhulu futhi bahle kulokade kukhulunywa ulobe ubaba bekade ngenini. Even kuqalwa ibandla, ake sithi umfundisi uzoqala ibandla. Before kuze oba omama phambili.
Yes.
Uhlezi phe umfundisi kwazomama udla ini kwazomama. Oh, what a role of umuntu esifazane.
Unkulunkulu
amthembe ngayo yes bahle. Amen.
Manje ke ngoba kukhona laba basa argue indaba yokuthi umuntu wesimame akumele abe ngumfundisi. Uthini ngaleyo mamnozipho?
Isiphelelwe isikhathi leyo bahle.
Yeah.
kunezwi lenkosi just that I can't remember ukuthi likubani.
Yeah.
Elithi nibe ngamadoda. Not meaning ukuthi umuntu wesilisa lo muntu wesifazane, but amazi uNkulunkulu wabeka esidalweni sakhe. Ke sithi ngesintu, hawu wadoda ubahle. Akumshintshi lokho bahle ukuthi owesifazane, but bile yenzo umuntu oyindoda udodile ukukhona konke lokakwenzile ukukhombise ubudoda yethe umuntu esifazane so nalapho ke ezweni lenkosi sesinabo abafundisi abesifazane baya profeta bayashumayela bayavangela baya teacher ngoba umsebenzi uNkulunkulu awubekile kumuntu wakhe usuke ubekile akabheki gender.
Yo ngempela kayibheki gender ukuthi wena ngoba ungumuntu wesifazane kusho ukuthi angeke mhlambe uye ume ebhasini and preach the word emsebenzini lapha yana ngeke mhlambe usize labo ukuthi basahambe ebumnyameni ubalethe ekhanyeni ngokuthi wenzeni u preach the word ngoba asi preach the word kuphela ku pulpit. It seems like ngathi laba abanye abanenkinga yokuthi abomama bangabafundisi babheke indaba yokuthi mhlambe uhole ibandla and then ume lapha ku pulpit ukuya ngabo umuntu wesifazane akumlungele lokho and iyamangaza mam Nozipho ngoba izwi lisinikeza imvume ukuthi wonke umntwana kaNkulunkulu unayo imvume yokuthi alisabalalise ivangeli. So uma kuza manje kule yokuhola ibandla ukuba ngumfundisi, why kumele manje abekelwe eceleni?
Pathe siyambonga uNkulunkulu.
Yes.
Yena osinikeza namazwi swaphimiselayo.
Amen. Yo. Mamnozipho isikhathi sithi asiphume uPastor Rayleigh Khodi uzongena manje ngo5. Mhlambe kulomzuzu owodwa osele amagama ophuma ngawo uthini?
One another muntu wesifazane uma esebekwe phambi kwakho msupport musokumbuyisela emuva kukhona ke okunye kwakho okumenza anga support yes kuyenzeka kube khona that competing interest bese uthi wo uthathe nje obenjani nami ngowesifazane bese iqala lapho ke bese sihlafa kanti uNkulunkulu usuke embeke yena kuleso skill sokulida ngaleso sikhathi okwethu is support is to support one another.
Yebo okubalekile ukuthi singabomama siyeke nje ukucekelana phansi and yes sisisa
usisaphothane
sithandane yo.
Oh waze wamuhle waze waqoka kahle yo
yeah
awubheke hairstyle enjani akasho kuye njalo usho komunye ubethi uzogqama ngayo why
yeah.
Let us support one another.
Amen. Mama, amen. Thank you so much. Asiphinde sihlangane futhi evikini elizayo. Yes ngaso futhi lesi sikhathi uNkulunkulu angigcinele wena angibusisele wena.
Amen. Same to you. God bless you. Amen.
Okay. Ungakaphumi utholakala kanjani?
Wow. TikTok at nozipho.mabaso. Facebook Nozipho Mabaso Mabaso. Instagram nozipho.mabaso. Then WhatsApp 083-4342-830. Bahle ngicela ukusho nje ukuthi even ngisiqeda ishow ya last week yo ngiwatholile ama messages ngiwatholile and nje I am a therapy ngiyabakha abantu besifazane
ngiyabasiza
kakhulu. Amen. Amen. uNkulunkulu akubusise nawe bahle nabalaleli bakho.
Siyabonga mama.
Amen. Amen.
Asibonge kakhulu la kumam Nozipho Mabaso ukusithulela ke yanamuhla i-discussion. Uzobuya futhi nasevikini elizayo. UPastor Rayleigh Khodi nangu zongena njoba sikushaye u-5 kuze kuyoshaya u-7 mina nawe. Next week Sunday 2 p.m. until 5 p.m. niyathandwa and siyabonga futhi nange contribution nange support futhi enisipha yona la ekhaya.
Do you need prayer? Radio Pulpit in collaboration with Need Pray is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
Tune in to Radio Pulpit on 657 AM for reliable Christian talk radio at its best. Find your daily dose of Christ-centered motivation and encouragement on Radio Pulpit 657. Download our app now. Tune in to radiopulpit.co.za or find us on DSTV Audio 882 and OpenView 607. Radio Pulpit, your daily companion for more than 40 years, brings a relevant moral alternative to 400,000 listeners in a variety of South African languages. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and download our podcasts today.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.